Yes, it was the wedding of sign, I polo chopoeche. And they could do to marry a sign or more do to come here so. Would it not be up when your dog caves a chopoe? Which I do to man again, they call not chopo do to come here so. Yes, there are we to for no de polo teroete. Which I do to man or chopo teromando e polo. Oganda maga mano punjo no me o buche no de Orlando e. Peter Ogene mano punjo tero buche de Orlando e. Kata Johanna mano punjo no tero buche o de Orlando e. Paulo Gini mano punjo no kaboche o terepende. Uth jaote no nyiso joge karwiro e. No nyiso kanda ni dalo giko jibiro pedo moero mwando moero fedha. Dalo giko jibiro pedo jodwar mwandu moero fedha e. Oganda duto biro pedo jobaba e pinje. Tika wuno ya wuti tungu ringo kindege polo kidwaro fedha e. Oganda duto ringo kigari kope kidwaro mwando. Oganda duto baba ringo kifedha kidwaro mwandu buru chupo e. Yeso jara bino vero maro mojoge kaburo rumo e. Weche mage mano nyiso monyiso ndalo jioneno e. Weche mage mano punjo monyiso joge otechopo. Wuoth madara biro duogo omo joge manigi nyinge e. Oganda mage moyie nyinge biro teo e polo karia tolemo. Oganda mage manigi nyinge biro dhiyo koda yeso chamo lemo e. Yath ngima yath ma kichamo to duto terumo. Dala rudwa ka idhie mudho onge mudho rumo e. Bajera ka idhie dhao duto terumo. E orwode biro biro maro mojoge moye weche. Nyithindi yawa yi uru yeto ni mwado teru e adolemo. Yawa yi uru yeto ni mwado teru e adolemo e. Monde a ye uru ye to mono teru e adolemo. E orwode biro dugu maro mojoge moye weche. Jara biro dugu tero joge moye bura.